ndamuneya muvhili, ndamuneya zwiḽiwa, ndamuneya zwoṱhe o to paisa. Mwana wavho o to paisa. Ndamuneya muvhili, ndamuneya muvhili, ndamuneya zwiḽiwa, mwana wavho o to paisa. Mwana wavho o to paisa, oh. Mwana wavho o to paisa, oh. Mwana wavho o to paisa, oh. Mwana wavho o to paisa. Mwana wavho ndo mufuna, u to kula kazi mwana wavho.